pandedwa ticinga umntwam ngabukuphi uthandulwa fuwena undenza ndibe nomo nangawe some may call it obsession abanye bangathi lidliso kodwa kum luthando nje is there anybody out there feeling the same way I do is there anybody out there diyabuza naxa ungekhe duze kwamvela umfaka enqodweni nasentliziyweni yakho uzungadlali ngayo naxa ungekhe duze kwamvela umfaka enqodweni nasentliziyweni yakho uzungadlali ngayo naxa ungekhe duze kwamvela umfaka enqodweni nasentliziyweni yakho uzungadlali ngayo naxa ungekhe duze kwamvela umfaka enqodweni nasentliziyweni yakho uzungadlali ngayo kuba ngathi ndilikeza xa kufika kuwe sithandwa ndiba yisayilona ndiba dembaka don't know if I'm coming or going xa kufika kuwe sithandwa is there anybody out there feeling the same way I do is there anybody out there diyabuza naxa ungekhe duze kwamvela umfaka enqodweni nasentliziyweni yakho uzungadlali ngayo naxa ungekhe duze kwamvela umfaka enqodweni nasentliziyweni yakho uzungadlali ngayo andikutyholi sungalisoli nandiyazithandela my insecurities ask me some sorry andikukhubekisile naxa ungekhe duze kwamvela umfaka enqodweni nasentliziyweni yakho uzungadlali ngayo naxa ungekhe duze kwamvela umfaka enqodweni nasentliziyweni yakho uzungadlali ngayo naxa ungekhe duze kwamvela umfaka enqodweni nasentliziyweni Nasentliziyweni yakho uzungadlali ngayo.